Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jaam wali moɗo heɗe gona beete aljumare noga e nayyi lewru me hitande 2024 yamde jeena yettuge ley suude radio Abba Yor e Farim Makka. Ousmane Niane Boule kabaruji ɗo gagni kante to ɓoggiji hande to fa jaam junniɗo heɓe heɗum Union Africaine hani wadde banggal ndenago pootal e yirwere duminelle Afrique. Ɗum wonno sisili kawrital gaɗɗungal keñen fewde e ñalawma keƴanaɗo Afrique. Rewɓe men aka kollite metti muɓɓen e kutteji rafi ndenako o dow golleji muɓɓen eɓe darta e laamu o e faabirtoɓe jawdi mballaɓe. Dossier de la semaine handen ana fawi dow artisanat golloɓe golle juuɗe hewɓe ana turtiro joni hedde ande kese ɗe yoppude ko tawri mammiraɓe muɓɓen. Yo ƴiwon sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗa studio tamani. Kawrital waɗi keñen école de maintien de la paix dow sisili fa jaam junniɗo heɓe heɗum Union Africaine hani wadde banggal ndenago pootal e yirwere duminde ley Afrique. E wi huncandiɓe ɗum hoore o bat fanda muɗum yo miijade fa gasa dow kabar no jaam e ndenago heɓirte ley runde nde e dartude ko haɗata yirwere mayre eɗuna fawi dow yambingol ñalawma keƴanaɗo gotumbako Afrique jambinteɗo noga e joyi lewru mendu jeddata mayga hawri batu andi ko heɓini ndu faccitango Ali Cissé Sita Sidibe.
Mi wi kanko colonel Souleymane Sangare arduɗo le ñalawma hande o suud moɓe noddirta école du maintien de la paix wurode Afrique ana wondi fewde tiɗɗalaji kewɗi kaɗo ɗum yirwude. Le wi makko oɗo bato fana muɗum yo ƴewtade immadaraji gaɗaɗi le dental Union Africaine banggal lamdi ɓiliɗi e jaam fa ƴeewe dabereji hoɗum fu hani fihede yalla wurode Afrique ana laato nokku to deƴere woni muɗum.
Fiide dabereji yalla rewɓe ɓen daroga men ana maati ko naari bangal waddude jean e deƴere caggal muɗum ndu anten nafa baale ɗe dokkudirɗe muɗum juuɗe wonɗele leyɗe keddanɗe fana joƴƴine ɗe baale yo yalla leyɗe ɓaleɓe ana heɓa naato gotum. Walla ko nodira Union Africaine ana wondi fiɗe dabri fa hannde hunjude keɓe leyɗe ɓaleɓe ene wawi wadde leyɗe ɓaleɓe hannde misali to moƴƴireji kadi to keɓal heɓete
fa wawde fewde tiɗɗallaji ɓili ɗi e jaam fa yetto yirwere wurode Afrique. Kawruɓe oɗo batu ka holiti wiide gondal hakkunde jañili ɗi yimɓe hani tugade ɗo muɗum sanne. Rewɓe fa yetto sukaɓe jokolɓe koyɗe mumen watte kañum en duule golleji pawi ɗi e tewtugol jaam kañum gondal hakkunde leyɗe Afrique
fannine hunjude tiɗɗallaji ko naati saabe waddude laafi deƴere ka e kowral le leyɗe meɗen nde ene han tinnade fewni dabiriji yalla ɓiɓɓe leyɗe ɓaleɓe fo dokkodira juuɗe jawdi ana hani wattele golleji naarɗe bangal waddude jean e deƴere ene hani dokkodira juuɗe jantiɗen enen leyɗe ɓaleɓe hayeɓen du daragome ana mawni sanne ko naari bangal waddude jean e deƴere le leyɗe ɗen.
Le wi ministre kumaniɗo malinkoɓe jooɗiɓe joola ñiɓɓude jaam kañe yirwere wurode Afrique wawa heɓude lawol feyi so gollirɗi kantiɗi garoji wadde golle muɗum joinaka tum. Le oɗo bato sisiliji kewɗi du haala muɗum memmama ley hem.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mba heɓude dow bembe ande ɗe dow hella men Facebook kañe compte X. Golleji kawrital noga e nayaɓal ɓe noddiri forum de Bamako puɗɗi alkamisare keña noga e tati lewru mendu ɗo Bamako ɗo ngal kawrital mangal dow miijiɗade hokkidirde hakkillaji yo dartude hono tiɗallaji gonɗi ley adnaru ndu keɓinirte jogala fo ɓuri ɗi mali ɗi. Sisili cuɓaɗo e ngal kawrital fina tawa laato ko waddata jaam diwral e yirwere. Balɗe tati woni ko golleji ɗi gatta dunken ande iwri tatteji fu adnaru ndu hawrde o batu Moussa Malle Sissoko hawri e makko andi ko heɓini en dow faccitago Mamadou Sama Seku Ali Cissé.
Ngal ɗo kawrital noga e nayaɓal forum Bamako waɗi wattu mo adnaru ndu na e ley wolde kewɗe. On wattu goto o hayaɓe hewɓe tewtoɓe yaltude anni heddo le mayoji geeci ɗiɗo haalaji ɗi juɗɗi hoorejo fondation forum Bamako. E wattu uditingol kawrital ngal Abdoulaye Koulibaly holti wiide yoni ko jalten yawɗo alhaali fitna yuppugol ƴiƴam e gondi.
Ko nafamuɗo mawni sanne ni woni tewtude fiide dabereji ɗimi mbawi yaltirde oɗo tiɗɗalla. Goto amen fu wonko wawi wadde fa ɗum heɓa lawol. Ɗum saabi somi tuugi fina tawa o yalla kaltidal ana heɓa wadde hakkunde amin banggal
muɗum. Minisitri kumni ɗo fina tawa holti wiide oɗo sisili cuɓaɗo o na yaada jaati e golleji hertaɗi leydi ndi. Wi andogol guindo fina tawa na heddi fa hande latade ɓurɗo jogade nafa yalla landinde hakkillaji yimɓe hewtagol jaam duminde.
Fewde tiɗɗalaji ɗi leydi amen ndi wondi fewde muɗum nde ñalawma hande o fina tawa tawa yo hunde tekkunere leydi amen di momin bawi nawtaraade fami nyifa basiji hakkune yimbe en wawi latade sababu du wartirde jam dental hakkune yimbe fina tawa yo hunde mawde hawrintinde malinkobe
tutondral haklaji dosus liji kewdi na sarta le hejongo ana wodi dun kawrute hiroji e jewgol nata yilaji na donta tagal golleji di
diddal gondo leydi meden di tori sanne golleji rewbe fu buri wambe menaka rewbe hewbe golleji mabbe na dari ton be nyallan e be njodi le atelier ngaji mabbe e be ndumi sodo be ngarata le o wattu mo ngala le wattu mo be ngala fabirto be jawdi e be njogi tidalaji mawdi mamed ag isefay tan yotteke le nukkuje yogaji e golledde mabbe andi ko hebini ando faccitango ali sise e sita sidibe
tawede tidalaji dibe gondi fewde mudum le nyaloma hande o fu rewbe darde mudum ana momni sanne le kebal region menaka rafinde nago o kutteje mudum mata masanne ele dubi chakiti di edo golleji mabbe di Aishata Walet Gharab yo goto e walde ne minodirta to ashagal gol mako yo yewide nyaaje de region o holiti wiide kebal mako yaari chagal sanne
ngomda asur
fallan fande ne wolen yo tammi kuj amen do mede cottana ko yaata o nyaaje noge le nyoloman chagal mudum ngennen lu mede wa kitire ko yata ujnaji chafande joy
le hitan 2010 gubal gal waldeji kewdi hawrti le mudum uccito dame mudum fa mu inatom kosam gal do gubal do na wondi fewde tidalaji kewdi adizatu walat anabi kany woni lami do gubal gal
on en train de travailler
mede golal tidalaji kewdi hannen sa batre ngaji men jogi idi wawa wadde golla men mo muyirno sala sen tan golla men kosam jarta joni lafi dejerne torrima fu e da men le lamord amen do
madame Maiga Jahra Maiga yo goto e walde yimbel ngadobe jawu e tuskole nokko o ko holiti wiire sabi ko be mbawa yottaade le lumoji di fa be jeeya kulle de be mu'intade yo hune tidne sanne e jodmabe
ircindi
arano mede golla no sanne ga giddi lafi dejre mata nukku amene wadi tidallaaji kulle de fuddarken datti de fuddama jaagu wala yima ana jodi fe goto wala gollal hune yaltada hune natta nukku amendo so mi wiama me tampi me fennima
farahunde dinna tarihar
fare no dum wordini ka waitaade rewbe le gombe le nokku o kanyu en ka narda golleji be lamu leedi ni faabo dum en yella golleji mu en di an heba fuditidde don ko Mohammed Aga Isa Fitan heba ni studio tamani yude menaka
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
artisanat yo nuigal fina tawa malikanon artisan do no gollobe golle juude hewbe mubben wombe do bamako do e leydi medandi ana nawdoro handen golleji nyawtudi fa beyda kebal mubben kadu yogabe no tawri mamirabe mubben no jokiri golleri defa handen pati majja e fina tawa mubben didalla e nafangaji hedi ngodi do won nyawti golana heddara gol fina tawa mudun do golleji artisanat aniko Ramatu Haidara hebinendo hello dossier de la semaine do facita ngomin e alisise Lewud capitaine ngal lenok alde bamako Nestor Jara jatowo ana wondi e golle le nokku mudon le onnuko arana urgol ledde e dugoji machine ngaji hono gollobe golle juude hewbe Nestor ana gollira o golle do nyawtinde dun dartude moñininde kulle kesse
auparavant pour la
arande cetugol golle mudum kaaki fina tawa min gadiranno juude do dum gollirteno ngal nyaloma hande o mi nattini hem kaaki gollirdi goddi ko mi muinta ko wom kaaki ngatitede kuram mi nawtorto fami ngardina
electric
le o golle mo nyawtinta Nestor kebal mudun beydeke sabi e wima ko nyawtinde golle o ana beyda yirwinde kebal
no
jesse ngondi tewtule laawi mawdi latal sababu e juude amem yirwinde golleji amen di sabi ko tawtete ko an heewi san urde ko mu inte ko dun ne sa njiddo fa ko ka homo fu ko tawtuta ko wajibi kina mbaytirano gollirta
progresser vite
ka wana gollirobe golle juude fu ngatta no wadirtani amey ag Mohammedun yo salu osu gojokolle sakkejo baro dubi chapande tati kanyun gollirano non yidi jukunde gollirinde e wi makko ne nahani jukude gollirinde no tawiri mawbe mudun le golle juude
nyalo mo hande o machine ngaji kewdi wontum newnoji golle edo gollirobe juude so mi halata ka golleji di min gatta di ka min jukiti to wadirde dum juude do huune ko min tawori mamirabe amen min golliram dum mi hollam sukabe am dun wadirte
jukude gollirinde no tawi jewri mammiraɓe muɗon. Ɗum woni ko yiɗiɗo Amadou Diallo, andinɗo fina tawa gonɗo Kulikoro. Hakkille makko ñawtinde golleji ɗi, ana wawi dañude ko bonni e ley golleji fina tawa.
Hakkilan min ka nawtorade ɗiɗo machine aji gonga ana yawna ɗum, nga ɗum ana itta barke e andal ngal ɓe tawri mammiraɓe mabɓe. Eɓe kani jokkitade gollirde juuɗe mabɓe, ɗum ɓurta nafude ɓe, saabi nawtorade kulleji kesi ɗi ana itta barke e andal.
Dartude fondude hakkunde golleji arandeji e ñawtuɗi ley golle juuɗe, yo tiɗɗallah goduɗo e wi honjotoɓe yogaɓe. Ka noon artisan en hewɓe e hakkillo muɓen battane o golle ana fawi dow jiɓidirde ɗi golleji ɗiɗi. Sakiraɓe holtinde wiide ɗo kawdeɗen kabaruji ɗi beeta ko ka andonɗi fuu ɗo mba heɓu dow via mosini o noddi 37 321. Holtinde wiide kabaruji studio tamani fuu ɗo mba heɓu dow application studio tamani mo mbawɗon ɓamude dow play store. Kedde heɗaɗo e seeɗa yewtere sukaɓe ɗe wona jokkininde. Wassalam. Sukaɓe ana korsini sanne ko fijirte fa anda ɗon, ɓamo sukama tan naɓa ɗon ley magasiji ɗo ɗe kulle cottete. A yiyanno jomum foti weltade kamɓe dunken ande ɓe kolti wiide ɗe kulle pijirteɗe ana moƴƴi e hakkillo sukaɓe. Neno saraɓe kayi holtam wiide jogaɓe muɓɓene jiɗa sodninde sukaɓe muɓɓene ɗe kulle pijirteɗe. No holtinde wiide heɗi woni nafa ɗe kulle bangal yiriwere suka. Ɗum woni komin kalta haala muɗum ley hello heƴanago sukaɓeɓe go handena dow ko Kalifa Goita e Fanta Chaka Sanogo keɓin en dow faccitago. Mamadou Sama Seku e Sita Sidibe.
Soni suka wulli ƴoñirde mo kulentereji ɗi fijirta, ɗi sifaji ɗi nawtorta ley galleji kewɗi. Ko ɓuuri hewde ɗum yo kulentereji ɗi suka o takkoto e muɗum sanne. Keɗɗana sukaɓe yogaɓe tukkay e motti.
Min geni kay jooɗim, miɗo jogui kullel fijirte ko noddirte bébédine. Wattu fuu mi ɓornagui kaddule, mi defnagui ñamdu, mi hokkagui ñama. Babbaɗan sodni kam marfil pamaril ko noddirte pistole. Wattu fuu mi ɓama ɗum miɗo fella. Min miɗo jogui lanin pamaril ka e dawaguel. E dawaguel sa ñuɗɗi bouton goto tan ni diwan.
Ndenno ko ɗum fof foni miijo saraɓe ɓe sodande suka muɗum ko fijirte tama na hani. Keɗɗana konguji yimɓele to yuroso e Bamako.
Soni a sodni suka hono ɗe kulle pijirteɗe ana nafa mo sanne. Mimiɗa sooda ɗe kulle makka sukaɓe tan, yallah haqqil meɓɓe heɓa uddito. Mimi sodta hono marfe ɗum hokkaɓe ka e kulle joga antun ko wawata masdeɓe. Watti antun mo suka hana fijide e muɗum, saabu joni watti l'école e hana pijirde ɗe kulle. Minke e miloɗan ɗe kulle ɗe suka pijirta hewtidan teɗallah fulle gurgal muɗum.
Jeeyaɓa ɗiɗo kulentereji ɗi na jeeya tateji foof lumoji rompoŋaji e ɗate mawɗi. Keɓal ɗum ana e kabar muɗum, saabi jamara nde na yiɗi ɗe sanne.
Cimine sodnaɓe kulleji hono mahirɗe cuuɗe nandan muɗum, mobilaji ɗi commande woni e muɗum, cukalo ɗan goroygol dewoygol. Miɗe sodnaɓe kulleji ko ekkitinaɓe hono ne hani defurde. Yimɓe ko heewi ana wara sooda ko bibo denogol ka e marfeɗe ko noddirte pistole pamarongol. Ko heewi ana waɗa ngal gollal hannde. Ɗum saabi so keɓal ame fanɗi hen
o ene nen e ley jardin dam fanto sigasoto ele oɗo golle ñande foof. Kanko madame Daw Aissata Sanogo woni haybo sukaɓe ɓe. Juin ngaji ɗi na jeyda e kulentereji golle makko. Hulti wiide ɗum ɗo yo newa muya banggal faamu ɗeɗo sukaɓe gonɓe jardin ɓe.
Ɗe kulle pijirteɗe ana heewi sifa sanne. Yoga antun ana ekkitina suka honene hani windurde. Yoga antun kulle nasa nandan muɗum hollata suka. Honene yimɓe anduɓe kabaɗo jande wirini suka ana wawi famintinede fa heeɓa andal watti goto so one seyi. Ɗi kulleji pijirteɗe ana jogui nafa sanne le gurnal sukaɓe, saabu ana uddita haqqille
meɓɓe.
Ndennoɗen hani faame wiide ɗeɗo kulle fijirɗe ɗe ne mbawi jaati waltinde sifa gurdam suka eɗum faabo e ley yewere makko banggal tatteji kewɗi. No hultiri kanko psychologue Salif Tambini.
Ɗi kulleji pijirteɗi ana hokka sukaɓe haqqille heeɓa anta kulleji kewɗi, uddita haqqille meɓɓe kasin, saabu yoga meɓɓe jaati ana wawi heɓde faame e muɗum. Fattare kañumpe anta ko hani wadde, kañum ko hana wadde. Yoga meɓɓe jaati so faam ɗum ana wawi yimmude ɗe kulle. Ɗi kulleji watti foof so suka ana pijira ɗum ona yeggita torraji makko ka hono fewi so nawaɗo ona yeggita ɗum ka e kulol e nandan muɗum.
Ko ɓeydi wiide ɗum ana hani juin ngaji ɗi suɓene sukaɓe. Ka noon o daalike wiide ona juin ɗi foof moƴƴani sukaɓe ɓe ene majji joguiɗi kuteji mawɗi dow gurdam mabɓe. Non ɓeydi wiide kanko Salif Tambini.
Ɗi kulleji pijirteɗi yimɓe an hani wattata haqqille e sifa majji ka e wattimo suka hani sodnen ɗi kulle. Soni suka wala e jande on wawi sodnen ɗi kulle ɗe pijira, saabi ko yeeɗi kulleji pijirte ana way barmudema fortade sumde caldi makko ga kulle pijir yoga anton on e video nanan mudo di ana ya bunde suka sanne yoga e maji jaati su suka muydu fanti baa fi anade on e kulleji e ekran won e mudo ndu ana hewta suka tedala yogaaji su nardum sanne
avec les autres
ndanno yara landinde mudduki jangu suka be be ngoto be nan rasarabe be haybudi sanne suka be wattu ngondi e fujude